yabasuhuje bakunzwe ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Muri isanga uyu munsi irakomeza kuramo amateka y'u Rwanda yaremereye bamwe mu Banyarwanda, abandi ababera urujijo. Ni ukurikirana rw'ibiganiro twatangiranye na kudeta yabaye mu Rwanda ikura Repubulika ya mbere isimburwa n'iya kabiri mu mwaka w'1973. Ibiganiro bitatu bimaze gutambuka byumviswe na benshi, hari n'abagiye babisangiza abandi. Birumvikana ni umuco karande kuko bisangiwe biduha kurushaho, ariko kandi hari n'abagiye babyiterurira bagahindura inyito yabyo cyangwa se amafoto ajyana nabyo. Nabo turabatumiye bisuzume bashyire ibiganiro ku mbuga zabo, ariko ntacyo babihinduye. Uyu munsi rero turakomeza kubatumira kwitabira ibiganiro mutugezaho kandi ibitekerezo byanyu binyuranye, ahubwo mujye munatubwira n'izindi ngingo twazaganiraho mu bihe biri imbere. Turacyari kumwe rero mu kindi kiganiro uyu munsi, nongere ntumire mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ubagezaho ikiganiro nyirizina.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze Etienne Karekezi, namwe mwese aho muri hose mbahaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijwi rya Amerika muri sanga. Nkuko nabimasezeranije, iki kiganiro turagiharira hanini ifungwa ry'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere.
Abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko umunsi wa 31.
Murumva aho bamwe bajugunywe.
Perezida niho yambazaga ati ese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye Cyangugu yabajyanye mu Bugesera, ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga.
Numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe, ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikare mu Bigogwe, niyo babajyanaga.
Nuko bapfuye
muri transiferi uturiyeto na Muyaga, abavana ku Gisenyi abazana mu Ruhengeri, bavuye no mu mwuka n'umwuka bageze ku Mukamira. Turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi, bakabitunganya, bakabigorora uko bishoboka.
Abo bose murabumva mu kanya mu kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Dusubire gato kwihinduka ry'ubutegetsi ryo muri 1973. Bamwe bavuga ko ritari ngombwa, nyamara umwe mu bana b'impirimbanyi za Demokarasi na Revolution, Dominique Mbonyumutwa, si kwa bibona Marie Claire Mukamugema, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venusti kumpa ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nagutumiye kubera yuko urumwe mu bantu bamaze kumenyerwa batanga ubuhamya ku byabaye mu Rwanda kandi babizi, ukaba kandi urumwe mu bana ba perezida wa mbere w'u Rwanda Dominique Mbonyumutwa. Muri 1973 icyo gihe tuvuga hano ku ijwi rya Amerika, wari wubatse, wari umubyeyi ufite abana babiri, ndetse nkavumva navuga yuko icyo gihe wari umukozi wa leta ukora muri Keshe Sosiyale, ni ikigo cya leta cy'ubwiteganyirize. None wowe madame Marie Claire Mukamugema, iriya kudeta yabaye warayibonagiza?
Iriya kudeta yabaye twarayibonagiza, ariko ndahita nitandukanya n'ibyayikurikiye byo twabivumiye kugahera, kandi turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi, bakabitunganya, bakabigorora uko bishoboka, kuko ntabwo washobora kubigorora ubu ngubu, ariko nibura waha imiryango y'abari abantu n'abanyarwanda kumenya no kubasha kujya mbere.
Noneho rero reka tugaruke kwihindurwa ry'ubutegetsi nkuko nari mbabajije iyo coup d'etat yajite. Ese ubundi yari ngombwa?
Aho byari bigeze yari ngombwa. Ndabivuga mu magambo makeya kuko nkuko nabivuze ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yari ngombwa kuko hari abandi bantu nabo batari bafite uruhumekero muri icyo gihe, kandi bitewe n'amategeko yarengwagaho avuye mu ibukuru. Iyo mvuga ibukuru mba mvuga muri presidensi ya Repubulika.
Urasa n'uvuga ko hari amakosa ubutegetsi bwo hejuru uhereye muri presidensi ya Repubulika bwakoze ku buryo bwanatumye n'iyo coup d'etat. Kugira ngo byumvikane neza ushobora kubisobanura abo bantu bari babuze ubuhumekero ni bande?
Abo bantu bari babuze ubuhumekero ni abantu batangiranye na Repubulika cyangwa se abatarashakaga Repubulika ariko bari Abanyarwanda. Abo rero hageze igihe bose bakagenda basigara igihe ntabwo narebye ngo kudeta ikozwe n'umukiga. Narebye yuko ubutegetsi butari bugishoboye kuyobora u Rwanda neza buhagaritswe, kabone niyo bari gusubizaho abari bahari ariko bababwiye bati nimukebuke nimurebe mwarengereye umurongo nimugaruke mukubahiriza ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose.
Abakumva uvuga yuko iyo coup d'etat wayakiranye yombi, mu gihe bamwe bavuga yuko iyo coup d'etat itari ngombwa, hari abashobora kwibaza bati uriya mubyeyi ubivuga ni ukubera yuko ari umwana wa Dominique Mbonyumutwa ari wari perezida w'agateganyo w'u Rwanda, perezida wa mbere w'u Rwanda. Ababitekereza gutyo baba bibeshye?
Ntabwo baba bibeshye ariko nabagurura.
Wabagurura ute?
Nta butegetsi Mbonyumutwa yari agifite coup d'etat. Umva, yari yarataye umurongo, bari baramutesheje umurongo hamwe n'abandi benshi kandi bari barakoreye Repubulika kuva yatangira, ndetse na mbere y'uko Repubulika ibaho. Abo bantu bose hirya no hino buri wese yagiye agira ibitekerezo bye atanga umuganda we kugira ngo Repubulika ibeho, kandi kugeza babatesha umurongo nta kintu cyagaragaraga ko batatinye ya matwara yo guhindura ubutegetsi ngo rubanda rwishyire rwizane mu gihugu. Abo Mbonyumutwa n'abandi bateshejwe umurongo nabo bari abaturage bagombaga kugira uburenganzira bwabo, ntabwo kwari ukuba abategetsi, ntabwo Abanyarwanda. Tujye twinanirwa ku giti cyacu ariko tutananijwe n'agatsiko akandaka ngo ni uko kari ku butegetsi.
Marie-Claire Mukamugema, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya gakomeye wahaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndagushimiye. Ni ngombwa ngo kiriya kibazo gisobanuke kijye ahagaragara.
Uwitwa Apollinaire Bikorimana witiriwe coup d'etat itarakozwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu muri 2023 afite icyo abitekerezaho. Apollinaire Bikorimana, akaze neza ku Ijwi rya Amerika. Nagira ngo ubanze wibwire abantu hanyuma nkubaze ikibazo cya mbere.
Nitwa Bikorimana Apollinaire, nabaye umusirikare kuva 68 muri Corps d'Officier mbasuriye tunya muri 77, navuyemo muri 80 mfite grade ya capitaine muri affaire de service nde, hanyuma kuva icyo gihe nta kazi mbese nemakeni byongisho. Icyo gihe muri aferizi ni bangati imyaka 6 irangiye basubizamo umushinya imyaka 2 basubije vuyemo banshira kuri komine mara y'imyaka 3 ubwo inkotanyi ziteye muri 91 ubwo urabizi muri politiki kibazo azi kindi nubwo ngubwo nashoye mbeze guhumeka
nibutse abumva ijwi ry'America ko uri umunyarwanda uzwi cyane kubera yuko uri umurinzi w'igihango nkaba nishimiye kukwakira ku ijwi ry'America nk'umurinzi w'igihango mu Rwanda bivuga byinshi kandi byiza mbere yuko rero dukomeza ikiganiro nagira ngo wumvise mukanya ibyo Marie Claire Mukamugema yavugaga avuga ko iriya coup d'etat yo muri 73 yari coup d'etat yagombaga kuba kandi yabitangiye ibimenyetso n'ibisobanuro yarahari yarahibereye nawe muri 73 wari officier warabibonaga mbwira iriya coup d'etat ubona hari ibimenyetso bigaragara wavuga uti yari kwiye kuba nanye ndabyemeza
ibyo avuga nanye ndabishyigikiye coup d'etat yagombaga kuba donc twumvikane wenda wabyita coup d'etat wagira gute ariko ubutegetsi hari ikintu cyadezorodere donc hari akaduruvayo kuva mu mpera zirindwi na kabiri ubutegetsi bwa Kayibanda wabonaga yuko rwose gufata ibyemezo kwa sido gukora umutekano mbese kuva iriya komite disere y'abanyeshuri itangiye muri 72 abanyeshuri bakirukana abandi muri universite Kayibanda rwose byagaragaye ko gufata ibyemezo byaranyanjye kandi ababiteraga Habyarimana yari afite polisi afite arume Muzese batware afite justice afite interiyeri ibutare babitangira buregeya niwe wategekaga ibutare nta cyemezo rwose narakurikiraga za telegram zose eta major bariya baserubuga ntabwo bigeze batanga urudere niwe bati muhagarika ibintu byaragaragara ko babishyigikiye ubutegetsi bwari bunaniwe hagombaga ikintu cyo gushyiramo rwose urudere mu gihugu twagiye kubwira nyiri bakwe turambwira ati urabona ubutegetsi bwanyu nta kigenda byabananiye nyiri bakwe yaratwemera ati kuko biragaragara yuko byatunaniye pepepe arabitwemerera tushaka no kugira ngo tujye kubwira Kayibanda ntitwashobora kumugeraho bibiliya coup d'etat ya 19 babitira ngo leta na Bikorimana yewe na Kizabera yo mu Bugesera ibyo byose iyo coup d'etat Gasaki abivuga yari mu Bugesera iyo coup d'etat bari bayiteguye mubwire hari ikintu batari kuvuga ku mugaragaro iyo coup d'etat Habyarimana yaraye kwa komando wa kompanyi Bugesera ukurikiye Yesu kuki icyo gihe yaraye suko yavuga ati iyo kudeta se kwa muri Kigali ariko muri ndi hordita nzimeda hantu siri n'icyo gice cyarahabaye mbasobanure gatoya icyo gihe tuyobowe na Kizabera twanetse iyo kudeta abo muri CD bose Kanombe twaraye hanze ahubwo tuteganye iriya kudeta nibayikora turayiburizamo pu turafata natwe Kanombe opoze ntabwo tuza kwemera iriya coup d'etat kuko twabonaga ubugome bari bafite ba mutabazi ku buryo tunabwira ngo abasirikare basubire mu bigo byabo mu masaha 11 nibwo mutabazi yatunyuzeho twari dutegerereje ahantu hitwa Igahanga tuvuga duti eskadron nitambuka turahita tujya Kanombe dufata imbunda n'iki tuvuge duti coup d'etat tuyiburizemo muri make ni ibyo ngibyo bayitwitsiritirira ariko rero twebwe twashaka kuburizamo iyo coup d'etat tudashaka kudefanda za institution ye tuma ikinsetsa nuko base batwara bavuga ngo twari tugiye gukora coup d'etat tuyikorera ndese
urakoze cyane Apollinaire Mbikorimana ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika udusobanurira uta ibyuzi ukuririya coup d'etat muri 73
Washington ijwi rya Amerika
narabibasezeranije muri aka kanya tugiye guha umwanya umwe mu babyeyi basigaye barera abana bonyine ni Asteri niyo yita kazi neza ku ijwi rya Amerika
ye murakoze munyamakuru wa mwantumiye nishimiye ibihe tugiye kumarana
komeza Asteria utubwire iyo nkuru y'umugabo wawe Dominique niyo yita
yari officier wo muri 5e promotion akomoka Inyabikenke nanje niho nkomoka yari yabaye capitaine kuri 27 z'ukwa gatatu 1973 mbere yo kuza I Kigali yari komanda w'ikigo cy'ibyumba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri 73 yaje guhamagarwa na eta major ngo yitabeyo. Yagezeyo aranterefona arambwira ati itegure twa nabonye imitation yo kuza gukorera I Kigali. Yari agiye gushingwa securite presidentielle mu ijoro ry'uwa kane rijya mu itariki ya gatanu. Yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he muri iryo joro ry'uwa kane. Twaryamye hafi mu masaha yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaha saba. Tubanza gusiganira kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta major. Yagiye yambaye civil ayifata ipistole aragenda agenda yitabye kuri eta major. Mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye, nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya. Yaragiye ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi n'iyi, nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe.
Guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona.
Kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona. Mu gitondo mu rukerera nko mu masaha 11 n'igice haje abantu b'abasirikare, ngewe mbanza bahonda ku rugi, ngewe mbyitiranya n'uko yasize avuze ngo mu mujyi bimeze nabi, nkumva hari inurgence y'umuntu uja ahonda ku rugi nyine akomanga gutyo. Nihuse njya gukingura ntangazwe n'uko mpuriranye n'abasirikare ubona bafite ikintu cy'umugaga. Narakinguye barinjira baza bambaza ngo nta mbunda ziri aha ngaha, koko bari bamuhaye imbunda nini n'ipistole n'amasasu yabyo. Ipistole yo yari yayijyanye ariko iyo mbunda nini yari yasigaye aho ngaho, yari ikiri no muri saro n'amasasu yayo. Bahise bayifata barahita banshaho bashaka kujya mu cyumba, kuko umwana yari aryamye mu cyumba nanjye nahise ngenda ndamufata. Batera hejuru matora, bakurura muri teruwari, bareba no muri dushe. Nta kindi kintu bakoze uretse kureba muri teruwari hari ku barebaga ayo masasu simbizi, barongera barakata baragenda. Byanteye ubwoba rero urabyumva. Nta kintu ntibambwiye nibande, ntibavuze bati tumwe na kanaka. Bakoze icyo gikorwa cyabo barongera barikubura baragenda. Bakigenda kuko yari yambwiye ati hano hirya duturanye no ntaho bari, yari pilote uwo ntaho bari. Naramenye nyura mu rugo njya kubabaza mudamu we yitwaga Nyirakaromba, njyayo njya kubaza niba nshobora kumenya. Nabajije madamu we nti abiwawe bari atari Kanombe, nimweruka kuvugana ryara ati tumukanya twavuganye. Nti njyewe se ko ayiwanje haje abantu b'abasirikare bakaba batwaye imbunda kandi nga bakaba batambwiye igikorwa bakoze icyo ari cyo. Ati batwaye imbunda y'umugabo, ntibanakubwira abari bo. Nanjye numvise byongeye bintera ubwoba kurusha ubwo nari mfite mbere. Numvise hagati ye nanjye nta gisubizo koko kirimo, mbese nta kintu kindi ari buze kunyungura. Nahise ngaruka. Igitekerezo nagize ni ukwirukanka nkajya kuri eta major ngo mubwire ibimaze kumbaho, mbese kuva agiye. Ubwo umwana namusigiye umukozi ndazamuka. Inzira yose nagiye nta nyoni yatambaga mu muhanda. Ndagenda ngiye kugera imbere ya eta major, nasanze hari bariyeri. Abasirikare bari bahari barantangiriye barambwira bati hagarara muri metero 10. Ndahahagarara mbabwira ariko icy'ingenzi bati tegereza turabanza dusabe uburenganzira. Mbabwira n'uwo nashakaga bati turabanza dusabe uburenganzira. Ndategereza iminota 10, 20, nta gisubizo nabonye. Ariko hari umwe wagize gutya akagenda agenda ajugunya akabuye imbere ye akagatera aza ku ukabona agenda akora mime ku munwa we ni taha vano. Yabigize nk'inshuro eshatu nza kumva icyo ashaka kumbwira ari nko kunshira amayeri. Noneho ubwo narakase kuko nabonaga nta gisubizo kiri buze kuboneka, narakase nsubira inyuma ndataha muri cyagiye ntari nagere muhira kuko Frodoard Minane wari ministre yari uwacu yari na mwene wabo w'umugabo wanjye numvise ngomba guca mu rugo nkajya kumubwira nibuze akaba hari icyo yangiraho inama noneho ngiye nasanze urugo rwabo rurinzwe n'umusirikare ndamusaba nti hano hakora umwana akana kiwacu ntireka ngasuhuze aravuga ngo ni ngasuhuze koko karaje turavugana ati wamenye se ko habaye kudeta ati barimo kubivuga muri radio ntiye nubana noneho arambwira ati nugeri muhira uze kumva ese Minane arahari ati Minane ntawe bagiye muhira inyabikenke kwitegura ibintu by'amatora ubwo nakomeje inzira ndataha ubwo nakomeje inzira umuhanda wose nza guhura n'umuntu w'inyabikenke nawe wakoraga muri radio Rwanda witwaga uhawe n'umugabo Michel ambonye ati urakora iki muri uyu muhanda nti nimubwira mbese mubwira icyo narinje gukora ati taha ntabwo se wamenye yuko abasirikare bakoze kudeta ati kandi umugabo wawe arafunze numva nguye mu kana ati nawe taha utegereze nayo magambo yambwiye ku buryo yahise nawe ubona yarafite indi gahunda yakomeje yigendera nanjye ubwo ngwa mu kantu ndakomeza ndagenda nzimuhira numva mbuze icyo nkora mburi umuntu twavugana hari umuntu rero wari uvuye muri misiyo wari utuye munsi yaho twari turi ati kandi hariya hirya hatuye undi muntu w'iwanyu ngezeyo kuri urwo rugo nasanze ari abantu b'iwacu koko umuntu witwa Hodari Alipi abana bo muri urwo rugo nibo bambwiye bati ejo Dari yari yajyanye madamu ku isambu atagaruka rwose unayananiwe atariko mu rukerera havuze telefone havuga telefone ari twe ntawayisubije ari we ntiyayisubije ati yari no muri salo ntabwo twashoboye kujya kuyisubiza ati noneho baje guhonda ku nzugi bajya no ku idirishya ry'icyumba cye aza kubyuka abyutse bamutwaye mu iyo kombi bati kugeza ubu ntabwo yongeye kugaruka hanyuma turumva muri telefone hatangiye kuvuga ikominike zivuga ngo habaye kudeta ubwo byageze mu masaha 8 haza kuza imodoka imbwira ngo mu gice cy'isaha ngo baranyoherereza kombi hanyuma nje kwivuka naguye mu kantu twavuye ibyumba ibintu byari bitwabyaje mu modoka bya bikamyo by'abasirikare ubwo rero mu ikombi numvise mvuze ukuntu mbigenza urabyumva cyakora ikombije nafashe utwangushye banyohereza inyabikenke nkigera inyabikenke urabyumva amakominike yari yahise bavuga abanzi bagiye kuruha u Rwanda mu icuraburindi nahagezeho nahari ikintu cy'umwuka kitari akeye nk'uko uyu muntu yabagaje nko muri konje byabaga bimeze abaturage nyine baza kureba uje muri iyo modoka bamfasha gupakurura bya bintu abasubira i Kigali basubirayo ubwo nsigarana n'abaturage biwacu
badashaka kukwegera bagutinye
harimo ikintu cya distance ubona ko ahari ni nko gutinya bati nitumwegera turabaduhindutse nkawe ubwo muri icyo cyumweru nabonye ibarwa ivuga ngo nivanye ku kazi ngo ndi mbese lettre de revocation ko nivanye ku kazi
wabaye hute n'abana wabatungishije iki
ni urugamba rutoroshye kugira ngo uhumve ahari nuko ubo nawe uba hari ikintu wigeze kubamo kimeze gutyo ariko rwari urugamba rutoroshye gusa muri njye nabonye ngize iyo nzitane yo kuva kudashobora kuba nagiraho nsaba akazi ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nzasabiriza muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri service ya Ransenyoma kwitabayo nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire urumva navyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitumirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha
hashize imyaka 47 urumva umeze ute mu gihe ikibazo nk'iki cyongiye kuganirwaho tukakivuga nzi kutigeze ubivuga n'ubwo bwa mbere ubashije kubivuga ku mugaragaro ugasangiza inkuru yawe abumva Ijwi ry'Amerika aho bari hose urumva umeze ute
kuba umuntu yaraniganwe ijambo ntashobore kumenya ibyabaye ku muntu mwabanye mwakundanye urumva yashoboraga gufungwa ariko nkamusura yashoboraga gupfa nkamuhamba nkamenya uko bigenze nkamenya naho muhambye ariko ibyo byose nta kintu nigeze nshobora kumenya narababaye hanyuma ubu ngubu ko n'umuntu ashobora kuvuga ati haramutse habonetse umuti umuntu akamenya icyamubayeho yafungiwe iki yapfuye uruhe yashinguwe he ibyo bintu ni kimwe mu bintu nanje nakumva bimbohoye ku mutima
Asteri niyo yita ndagushimiye byimaze yo kugaka kanya waduhaye
Washington Ijwi rya Amerika
tujye guhita dutangira kumva ubuhamya ku byakorewe bamwe muri abo banyapolitiki bafunzwe twumve ubuhamya bwa Apollinaire Bikorimana
kwifungwa baserubuga barahari n'ubwo bagenda badashaka kubyemera bifunga byo bajyaga hamwe bakavuga batabagomba gufungwa urakoze reka nkubwira kana ahubwo abantu bagomba kumenya uriya serubuga yigiranye ni nyinshi reka nkubwire ibyo biseruka yatubwiye dufunganye mu kasho muri spesiyali rwose ntega amatwi n'impumuro tumwe mbigusobanurire
fata umwanya utubwire
biseruka yatubwiye ko yahuriye na serubuga ku kabaya kandi icyo gihe hari ibikoresho yari amushyiriye byari bivuye muri kompanyi PM i Kanombe byo kubakisha hanyuma serubuga abaza biseruka atese uwitwa Bizimana uwitwa do kapiteni Bizimana uwitwa Munyaneza uwitwa Kanani baba bakiriho hanyuma ngo biseruka aramusubiza ati bariho undi abaramubwiye ati ukigera mu Ruhengeri n'ukubitisha inzara biseruka tubwira yuko icyo gihe byamwanze mu nda ahita gucyagi Kigali kugisha inama mbonameka warije yari fiti amubwira mbonameka aramubwira ati byo ntushobora kubyemera ati ahubwo niwe we urwandi nuza letre donc icyemezo cya perezida wa repubulika kiho kashikiho ni sinyayi akomanga kwa serubuga kwa chef d'etat major ajuri ngo serubuga aramubwira ati byo ibintu by'ubusa busa nk'ibyo bidafite eti nibyo byatuma nderanza perezida wa repubulika biseruka tubwira ko byamwanze mu nda asubira ajya kubaza noneho ajya kubaza rizindi noneho rizindi aramubwira ngo ariko ije ngibyo kubikora iki bikora cyo ngo ariko nguzi kuri umwana
twashatse kumenya ibyo bikora Imana avuga kuri Stanislas Mbonampeka wari GE yarashinzwe abakozi muri Etat Major twaramushatse yemera kutuvugisha Bwana Mbonampeka kazi neza ku Ijwi rya Amerika
murakoze Venuste
amagambo ya Apollinaire Bikorimana uvuga yuko biseruka yaje kubareba muri ministeri y'ingabo z'u Rwanda mwari muri Etat Major ibyo bintu murabyibuka biseruka za kubareba no kubagisha inama
yewe nge ndumva uko yabivuze ntabyibuka
icyo nemera nuko biseruka yari umuntu tuziranye cyane yari inshuti yanjye ariko kuba yaraje mu biro muri eta major aho nakoraga kambwira ngo bagiye kwica abantu icya mbere cyo yabimbwira cyo ngumva uko niyizi nuko nitwaraga ntabwo byo byararekiye aho mba naragiye kwibariza uwo bavuga wari wamutumye ubu ndumva ntibuka kuba naragiye kuba nabimubaza icyo nibuka neza kandi kitaruta ibyo ngibyo ku buryo naba narabyibagiwe ni uko bamuha bamwimurira gutegeka ikompanyi ya Ruhengeri yaje kumbwira ko afite ubwoba atabona impamvu iyo kompanyi ariwe bayihaye kandi atumvikana nabo cyane
ikibazo cy'iyo kompanyi ya Ruhengeri cyari ikihe
ikibazo cyarimo nuko yagiraga ati ni kompanyi ikomeye wari njyewe ntabwo numvikana nabo cyane simbona impamvu bayimpaye sinzi impamvu numvaga rwose asa naho agira ati ndumva ko nkiriya kompanyi ubanza harimo imitego hari bandizi
abo yavugaga ni bande
ubwo ni chef d'état major chef d'état major adjoint surtout Serubuga yaje kumbwira ati ntabwo numvikana Serubuga cyane ati rero kuba yanshyize hariya mu Ruhengeri ati hegereye iwabo simbizi niba atawe ntiyazankoresha amakosa ndamubwira nti buti kompanyi ni kompanyi nk'izindi kandi antapa umusirikare ntabwo wakwanga kujyayo ugomba kwemera ukajyayo nawe ukitonda ukajya ureba neza ibyo bagutegetse niba bitanyuranyije n'amategeko ibitanyuranyije n'amategeko babigusabye nubwo yenda bitari muri atribution bitari mu byo ugomba gukora ukaba wabibakorera ibyo ubona bidahuje n'amategeko na arasanzwe y'abantu ari aya gisirikari ibyo ni ukujya nawe ubyitondera cyane ibyo ubona binyuranyije nayo mategeko ukaba wabyakira urupapuro rwo kugira ngo nibavuga bati kuki wakoze ejo batazabaho babikurega ngo niwe wabikoze ku giti cyawe kandi barabigutegetse ibyo ugomba kubyakira urupapuro nawe ukaba ufite ukaba urufite mbese rwakurengera ibyo nibyo nibuka namubwiye me kuba yaraje kumbwira ngo bamutegetse kwica abantu ibyo nta ndumva rwose nta mu mutwe wanjye ndumva bitarimo umuntu wafashwe wafunzwe nta burenganzira umusirikare afite bwo kuba yamurasa nta nubwo n'ugutegeka yabigutegeka ngo ubyemere
ku ruhande rwe Apollinaire Bikorimana yakomeje atubwira uko imfungwa zari zibayeho muri gereza ya Ruhengeri
isereka tubwira ko icyo gihe yakomeje ajya ku Gisenyi ajya kureba majo havuga intore wateka kompanyi Gisenyi ageze ku Gisenyi asanga we yatangiye abanyurukwicisha inzara ahita agaruka noneho ageze mu Ruhengeri nibwo ashyize mu bikorwa ibyo Serubuga yamutegetse Munyaneza Bizimana n'uriya warijije Kanani ahita abicisha inzara ntibongera kubagaburira kandi biseruka aracyahari ngusabye yuko biseruka wabimwisobanura nigeze no kumubaza ahubwo dufungiye mu Ruhengeri na kuparido muri spesiyali ndamubazaniko ariko umukomanda kubavuga yuko ariwe wishe Bizimana arambwira ati Bizimana barabeshya dakoru apfa kuko abanyururu baravuga ngo yaramurase na pistole ngo yamusanze mu muza ngo aramubwira ngo mu kapiteni ngo kapiteni utagira imbunda ngo ahita amurasa kuko abanyururu ariko bavuga arambwira ati shawe Bikorimana ati rwose ntabwo bati barabeshya ati apfa ati agitaba Imana Bizimana yitaba Imana nta nubwo nari impari nari naragiye muri misiyo hanze ni Rwangira aho wari waraje kunsigariraho ava mu mwuka ati sinari impari.
Hano ku Ijwi ry'Amerika tugerageza gusesengura niyo byadutwara iminsi n'ibyumweru Stanislas Biseruka uvugwaho kuba yoherejwe mu butumwa mu mahanga kugira ngo atange umwanya wo kwikiza abanyapolitiki bari bafunzwe twaramushatse atwemerera ko kuko yoherejwe mu butumwa mutwihanganire kubera yuko imirongo ya telefone itavuga neza.
Allo?
Oui, mon colonel. Oui, allô?
Sinzi niba mwarabibonye ibi ngibi Koloneli Lizinde avuga ko ariyo temwanyaje yanyu koko niko byagenze mwajyanye na ministre w'ububanyi n'amahanga muri misiyo ujya muri misiyo muri Aziya mwarajyanye koko none se kwa ari umusirikare wari ugiye muri misiyo muri Aziya gukora iki uragenda nta kindi wakoze iyo waruherekeje ministeri gusa mukomeje kumva rero ijwi rya Amerika tukaba dushimishijwe no kwakira muri kino kiganiro cyandika amateka y'amanyakuri ku byabaye mu Rwanda muri 73 tushimishijwe no kwakira umukambwe Justine Mugenzi wabaye umunyapolitiki mu Rwanda. Justine Mugenzi kaze neza ku ijwi rya Amerika. Mukanya umuntu witwa Apollinaire Bikorimana yavugaga yuko ushobora kubuzi wabonye abantu bamwe mu banyapolitiki bapfa wafungiye muri prison speciale nawe niki wibuka wabonye wabwira mumva ijwi rya Amerika kuri abo bantu bari muri iyo gereza n'ababuri birengero
abantu nabonye muri iyo prison ya speciale mu Ruhengeri n'abantu bari navuga ko bari mu rwego ruciye bugufi niba ari na politiki hari baburgumestre hari umuntu wari ukomeye kurusha abandi ngira ngo ni Damian Mivumbi undi muntu nibuka witwa Alexandre Ntaganzwa Aloyzi wari warigeze kuba directeur de prison nawe abakomeye abo ba ministre abo ba
abo ba Kanani ntabwo wigeze uhabasanga ba Munyaneza
ntabwo nigeze mbabona rwose ntabwo nigeze mbabasanga iyo gereza yinjirwagamo na Sembagari wenyine azanye n'umunyururu wo mu kigo kinini amuherekeje kuza kugabura nta wundi muntu rero uhageze ntihagire ukubeshya yuko yabonye imipira y'abo bantu ntawayibonye nanjye ubwanjye nta ntumbi yabo nabonye ntawe nabonye asamba ko buri muntu yabaga muri serire ye
none ibyuriya Bikorimana uvuga yuko ubizi ngo wabashyize mu mifuka ibyo bintu arabeshya
ndakubwira uko byagenze uburyo twari tubayeho muri iyo speciale bwari bubabaje nabwo cyane kuko twashoboraga kumara iminsi itatu tutabonye icyo kurya tutabonye amazi arayo kunywa ari nayo gukaraba kuko en principe Sembagari yagaburagayo rimwe mu munsi nta muganga wahageraga nta wundi muntu n'umwe wigeze kuhagera uretse ari umunsi Lizinde yahaje azanye n'uwari ministre de la justice
Nkurunziza
ngira ngo n'abandi basirikare nka babiri babaga babaherekeje nta wundi muntu washoboraga kuhagera.
Reka noneho twumve icyo Prote Zigira Nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri abitekerezaho.
Ibintu byabaye ministre Nkurunziza avuye muri visite nibwo en fait byabaye ikintu cy'agasuzuguro kakabije nanjye okereje asiste urumva rero ndi kubyibaza kandi uko kubyibaza kwanjye no gutangara surtout ko ministre ku ministre de la justice kugira ngo amusuzugure kuri ubwo buryo no ibyo ni ibintu no seulement byantangaje me byanambabajije byabyo karagasuzuguro gakabije
ugiye mwarabivuze mwabwiye umukuru
w'igihugu kigihe ntabwo ari ibintu umuntu yashoboraga gutinya kuvuga n'ubwo ibyo byari biteye ubwoba byari biteye n'agahinda.
Tugaruke kuri Justine Mugenzi atubwire uko abanyapolitiki bapfuye
uti bajya gupfa rero bapfuye bate bishwe nande
sinicyo nshaka kumenya
abo bantu uko twari turi aho ngaho muri speciale ubwo ko twagaburirwa rimwe mu munsi ariko hakaba ubwo Sembagara afite uruzinduko hari aho ashaka kwigira muri weekend for example akazazana ibiryo kuwa kane mu gitondo cyangwa se akabizana nimugoroba ari byo kuzarya guhera kuwa gatanu mukazategereza igihe azagarukira kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira noneho ibyo bintu biza kutumerera nabi cyane bamwe babyihangana kurusha abandi abandi bamenyera kujya barya ibishyimbo byagaze ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga cyangwa umutsima wumye wabaye nkibuye wumiye mu kadirisha noneho abo bagabo rero bazi inama bati tugomba kureba ukuntu ibi bintu twabimenyesha abandi twabimenyesha nka Croix Rouge twabimenyesha nka Amnesty bamenye yuko abanyapolitiki bafungiwe hano bagiye gupfa nabi bemeza rero umugambi yuko bazatangira gukora greve de la faim bemeza umunsi bazatangira aho greve de la faim ubwo twari muri speciali twari abantu abatari bari mu muri dosiye ya politike ya ngo twari bane noneho cyangwa batanu noneho umunsi wo gutangira greve rero de la faim Sembagara araza nkuko yari asanzwe aza agakingura ingufuri atizana ikarayi nako isahani yayo bagushyireho ibiryo undi akamubwira ati sindya nabihagaritse undi agasubizaho urugi agakinga akagenda yagera ku wundi akabigenza atyo azenguruka amaserire yose yabo banyagitarama harimo n'iyo yanyesi ntabwo amaze gusubizaho imiryango ntabwo yongeye gukingura izo serire ngo abone umuntu ukiriho
yaraje asanga bose barapfuye
akageza mu gitondo tukagira tuti wenda bagiriye imbabazi ubwo nari mpari ndi kumwe na wa wundi bitaga Pacha profeseri wa predigitation undi yari umunyekongo bari bafunganywe nawe wari ishumiye hari n'undi mugabo witwa Venuste w'umunyacyangugu hari na ndumva arabo nibuka noneho rero bibakamenyero yuko aje kugabura atakirwa areba ayo maserire kuri redo shose kuko byatangiye abari bari hejuru muri etaje nabo abavanayo abaha amaserire hasi hamwe hari amaserire ngo yari icumi no hejuru akaba icumi abagaburira atyo inshuro ya nyuma yabagaburiye inshuro ya nyuma agarutse baramubwira bati dufite greve de la faim tukaba twibwira rero yuko wenda inkuru nimenyekana nigera hanze yuko abanyururu b'abanyapolitike bari muri greve de la faim ko bizatera akantu ko akabazo bakaza kureba bakaza kureba icyabateye greve reka da ntawigeze n'umwe ahazi ntabwo kumenyekana kuko nta nkuru yavaga muri speciale ngo igere hanze itajyanywe na Sembagara ubwe
akazana ibiryo mwebwe mukarya abandi bakabihorera
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyo ari by'ubwo hari kuri serire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza avira hejuru yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kuri Sembagara yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura kazana munyururu uzanye ibyo kuguteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni munsi wa 31
abura bibuka
ntabwo nibuka amazina yabo n'abantu baba bareye ngo bari baburugumesire bo muri za gitaramo iyo ngiyo undi wakurikiyeho donko hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese undi wapfuye nyuma n'uwitwa Louise
atari Louise Twagirayezu
sisa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Agnese apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikisenyi umugozi w'umurunga yajugunyayo kaza muzana amazi bavuye he nkubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka tubashize akishitambukira akagenda
birumvikana yuko baje kugeraho basa n'abisubiraho babonye bashonje ariko noneho sembagare yanga kwaha ibiryo
byari bikiri mu minsi 3-4 ariko bamaze kubona icyumweru cyose kirenze bararekeye ntibazakubeshye nta yindi disikuru yabayeho nta wundi muntu wahageze ibyo kuvuga ngo nijye wahambiraga amagufwa yabo ibyo nabyo ntabwo ari byo rwose sembagare yabikoranaga n'umuntu we w'umunyabanga we witwaga bamwitaga Murefu niwe wajyaga aza kugabura ni nawe wazanaga ibiringiti byo kuhambiramo akajyana
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika iki kiganiro icyo kigamije si ukuzura akabuzi ahubwo ni ugusana imitima y'imfubyi tubabwira aho abantu babo bashyinguwe Ijwi ry'Amerika ryabemereye kuzabafasha Prote zigira nyirazo aratubwira amakuru afite
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe
ndaharuzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye inka yaba hari ikintu yamenyeje no kuhava
ahandi bahambwe havugwa ni mu Rwabayanga mu Bugesera bahageze bati turaganira na Laurence Rubuga wari wungirije umugaba w'ingabo z'u Rwanda hari urupapuro hano rwari zinde impapuro 54 zinde yanditse hari ahantu avuga ko hari abantu abanyapolitiki bahambwe mu Rwabayanga mu Bugesera kandi bakaba barashyingwe n'abasirikare bo muri Kangako ibyo bintu uko bigarutse kuri leta majoro hari icyo mwabyumviseho mwarumvise ko hari abashyinguwe mu Rwabayanga
ndavuga icyonzi kuko njye mvuga icyo numvise icyo nabonye ni donc prefe witwa Gacungu y'inka donc habaye prefe muri Byumba habaye bandidisimu ikomeye noneho twavugaga serivisi ya BCCN ni ari indi yindi yitwaga BCN imwe yari iyobowe na Burasandi na Munyarukiko zirakurikirana zireba aho iyo banditisme arme yari iturutse itanga raporo kwa ministre de la defense ko yaba ari abantu bashaka gusabota prefe Nshunguye niho yimurirwaga icyanguko
na banditisi migende mukurikiye irakara noneho ikaze le president Habyarimana yohereza yo munyarukiko hanyuma aza ku telefone arambwira ati ejo bije tona Habyarimana jede mushizara fora munyarukiko icyangugu ati kugira ngo bajye kwerisida iriya banditisme ikabiza icyangugu ati uyukurikirana ibi dosiye zo kwa jede kugira ngo niba hari byihutirwa ujye umbwira tubikore hakiri kare noneho hashize nka 2-3 semaines Lietona Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko ati hari abantu munyarukiko mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma komo le chef de bureau bakwa surtujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa niba bikoze hashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lietona Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu rwaba yanga ati maze kubwira procureur ko yise zisadosoka ati ubwire komanda wiga ko abasirikari be ntibere kwivanga muri travail ya procureur ya parti ashize nk'isaha arambwira ati yewe ati mbonye raporo ya komanda wiga ko ati wari kwiriwe umwohereza message cyangwa gute kumureba porusora ati ahubwo ngiye kuguha iyo raporo umpropose uko wamusubiza ati nkorera ntoza projet de lettre tuyohereza nkora projet de lettre turayohereza komanda w'ikigo kigako nta kintu yangiye kwandika na perezida Habyarimana ntagiye yongeye kuko noneho buretse noneho kandi dufite un programme de stage y'ababirigi j'ai a proposé abantu bagombaga kuzijyamo le président abara umuntu wagombaga kujya kwiga muri ecole de guerre bari babiri umwe aramubarashyiramo Lietona Habyarimana ngo ajya kwiga yarari kwiga sinzi ikintu twari twamaze kugera muri comité centrale kavaruganda niwe yambwiye ati niba ari mfatari kandi arambwira ati niba ari wowe niba ari rusatira ati abantu mushaka kunkinira amayida ati perezida yampaye akazi ati none mwebwe murashaka kuza duto nhesi iki ati ibintu byo mu rwaba yanga ntiwabyumvise ni wiwe ni perezida wabimbwiye ati l'hôtel principal ati ngo ni ofisiye mwakoranaga ati none ngo mwamwohereje kujya kwiga ni perezida wamwohereje ni nawe ni wamushyize kuri liste y'abagenda ntabwo sinzi niba yarabyibutse
ariko se
umva se arambwira ati nzamubaza ati ntabwo ari ngombwa ko wagera ariko njyewe izo ndabimubwira mbwira perezida arambwira ati ubwo uyavuze ko azambwira nzamusobanura ibyo nzi ko twabayanga
uwo muri Lietona ufasha abantu banyapolitiki akabavana icyangugu akabageza
kandi mbabwira ko ari lebandi bari bavanye icyangugu abo tuzi
urambwira ko abiciwe mu rwabayanga ari amabandi yaravanywe icyangugu akajyanwa igako none perezida wa repubulika uwo muntu wisha amabandi bakamwimba kujya kwiga ariko kavaruganda bakubwiye ko yababaje niba muvangira kubera ko yari ashinzwe amadosiye payamabandi kavaruganda yashinzwe amadosiye y'abanyapolitiki
yose n'amabandi
ariko ayo mabandi baza kwica mu rwabayanga bari bananiwe kuyicira icyangugu nta kuki barinze nyungwe
simbi awaya ugiye kugutuma nanone mfibubanza ngiyewe ndakubwira ko Lietona Habyarimana yambwiye ngo baje kubabariza I Kigali kuko prison y'icyangugu nta security ifite ngo babacika
none se kuki batababarije 1930 bakabajyana mu rwaba mu Bugesera niho hari prison nini
ugiye kubimbaza yabaye Habyarimana turi kumwe ngo mubaze musubize
uwo Lietona Habyarimana ubu ngubu aracyabaho
simbizi na ino ubwo yavuye kwiga ngira ngo kavaruganda yamutaye afesinzi niba yaramutaye muri yombe ariko yamusanganije ankete yaje kuba nkutaye umutwe uko nabibonye kuko yaje gukora ibintu atajyaga gukora yadakora ibyo ngivyo
ibyo ni nk'ibiki
oya imyifatire ye yonyine yari gayitse nibyo niko nge iyo ni dedication personnelle na kimenyetso mbifitiye nge ndakubwira ko president yambagije ati ese abantu leta na Habyarimana yavanye icyangugu yakubwiye ko abajyanye mu Bugesera hanyuma noneho niho namubwiraga ati no ati se batware kandi se batware yajya mu Bubiligi wamubaza niwe wa mbere wabibwiye president Habyarimana ari abaturage babimubwiye
reka nkubwire mpere ku bintu byanditse hano byasizwe byanditswe nari zinde majoro rizinde aravuga ati igihe ubwicanyi bwako ubwicanyi bumaze gukwira hose ndetse bigagira no muri Kigali ati ye ubwanje nihamagariye Colonel Serubuga ati umubwira yuko imfungwa za politiki zirimo zicwa ati Serubuga anyemerera koko ko ibyo bintu byabaye atambwira yuko icyemezo cyafashwe na chef d'état major kugira ngo ibintu birangire ati kandi ko komanda munyarukiko yoherejwe mu Ruhengeri kugira ngo akurikirane situation uko yari imeze none agakomeza avugira ati uwo komanda munyarukiko warushinzwe ni warushinzwe operation mu Bugesera ati kandi ni nawe woherejwe mu Bugesera kubwira ibyo wambwiraga kubwira kapiteni Kinyoni urumva wari waragiye gushaka information ku muntu witwa Lieutenant Habyarimana wavugaga akaba ari nawe watangiye kwica abanyapolitiki abajugunya mu Rwabayanga arangiza avuga ati komanda munyarukiko yari inshuti yari umuntu president yizeraga ati ni nawe bashinze kujya igako ajya kubwira abasirikare uko abantu bishwe na Lieutenant Habyarimana ko bari amabandi ko batara abanyapolitiki nkuko rimeri yabivugaga nubwo rero ko bavuze yuko ari amabandi ariko bari abanyapolitiki hamwe mwohereza y'umuntu uyu munyarutiko ngo agenda avuge yuko abapfuye atari abanyapolitiki ko ari amabandi
cyo kora ngereranyije n'igihe iyo sekase nakubwiye bapfa munyarukiko yari cyangugu kuko Habyarimana yamusize icyangugu sinzi n'igihe yaziki kuko yari muri service biro centrale de recherche ari naho nyine yaje ngo atanga raporo yuko koko ari sabotage ya ari sabotage bari gukorera ifungo inka agahita bamuhereza ku Gisenyi ibyo nibyo na deduiza do ya sekanse ngewe nakubwiye
ahubwo se nshungu y'inka ari cyangugu abanyapolitiki bari cyangugu barahabavanye babiciye mu Rwabayanga nshungu
nta abanyapolitiki bari
cyangugu reka tubite amabandi barahabanye bagiciye mu Rwabayanga nshungu y'inka bamujyanye ku Gisenyi wanyemereye yuko hari bamwe bari bafungiye ku Gisenyi abandi bafungiye mu Ruhengeri abandi bafungiye ku Gisenyi mfite inkuru zimbwira yuko bahambwe mu ahitwa mu Kiriba icyo gihe nshungu y'inka yari prefe nabahamagaye nshungu y'inka mubaza ambwira yuko abo bantu bishwe ko atabazi ko atazi naho bahambwe ariko
waza yaratarahagera
bapfuye atarahagera nawe yambwiye yuko rwose
ndakeka waza yaratarahagera
nabo yambwiye yuko yatarahagera kubera ko makuru yari yabanje kuvuga yuko yari abizi biba ngombwa ko njya kumwirebera kugira ngo murenganure inshungu y'inkambwira ko rwose ibyo bintu atigeze abimenya ko yaratarahagera ariko amakuru akambwira yuko bahambwe mwirimbi kugisenyi aho ngaho hari cyo mwamenye ko ari bashura kuba ariho bari nuko umenya aho bari gusa kugiranga abana bamenya aho abantu babo baya
ntabwo mbizi
Laurent Serubuganda gushimiye mwabyumvise bahambwe ahitwa mukagohe hafi ya bigogwe mu rwabayanga rwa Bugesera mwirimbi rya gisenyi no kuri Nyamagumba Mukiganiro cyacu gitaha tuzatumira abantu bakurikiranye cyane amateka y'u Rwanda hamwe n'abana babari abanyapolitiki tuganire ku ngamba n'inzira zo gukomeza gushyira imbere ukuri hagamijwe ubwiyunge bw'abanyarwanda iki kiganiro cyari gihagarariwe na Etienne Karekezi mu gitegurwa kandi mukakigezwaho nange Venuste Nshimiyimana